with time kuba yonna gye bamuloopa tewali kye bamukola. So nze nnyinza okulowooza nti abantu oboolyawo abaamukubye baavudde ku kuba nti oboolyawo be bamukubazze nga baloopa ng'ate ayongera okubanyigiriza nga teri kimukolwako. It doesn't necessarily mean nti olw'okuba ndi one of her victims nti olwo nze namukubye oba nze nasindisa abamukubye. Full figure abamwegendereza tava ku poliisi. Buli wiiki aba ayina baaloopa. Nze police officers bangi bankubidde nga tebankubira kompyuta ku poliisi lwa misango naye nga bannyumiza nti gw'olaba oyo agenda ku poliisi buli wiiki n'aloopa abantu abamukubidde mabaala, abamuvumye, abakoze eki. Mu criminology and penology, omuntu oyo poliisi eba eyina omuprofilinga nga omuntu alemeddwa okubeera mu harmony ne society.